mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumenatwe mu biganiro zenogenekerezo rya 2022 ukwezi no kwa 11 muri 2019 hano muri studio y'ingwe muri kumena Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda ku isi hose turi live ku wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com adresse ya Facebook Book yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo arakomeje kwigisha muzika abanyeshure bari mu biruhuko mu gihugu cy'u Rwanda. Twamubatumiye muri isanga y'ino munsi aho tuza kugaruka ku ico gikorwa arimwo no kubikorwa bindi byiwe bitandukanye akora nk'umuhanzi. Ariko imbere kumwakira reka tubanze twumvirize gato kano karirimbo kiwe aho kuguhomba ya guhombye.
Niyo mpanzo yanjye nama mijito mama nyumuchuzi kukwa rido pisha da chiza nama niyujimo ibyago bitugwira bitwegereza Imana ikatwigarurira sinyibidutera kumwire.
Nuko rero tutabatebeje reka twakire Kizito Mihigo turi kumwe ku murongo wa telefone. Hari Kizito Mihigo ikaze kujugi Amerika kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Muraho mwakoze namukunyiranishimikubonanamwe.
Nuko urinjiye mu co twokwita igikorwa ca kabiri kuko wari watanguye no mu bindi biruhuko co kwigisha muzika abana bari mu biruhuko ngaho mu Rwanda. N'igikorwa kiriko kigenda gute, kiriko bariko baracitabira? Urashobora kutubwira muri make ivy'ico gikorwa?
Nkuko twari twabivuze mu kiganiro twagiranye na Radio y'u Rwanda Amerika mu biruhuko bishize by'abanyeshuri, ngira ngo hari mu ki mu kwezi kwa karindwi, nagize igitekerezo cyo kujya mfasha abana bari mu biruhuko, abana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, nkabashakira ibikorwa bahugiramo bibashimishije kandi bibafitiye akamaro. Ndavuga rero abana muri rusange, urubyiruko muri rusange rukunda muzika, baba bakunda kuririmba, abandi bakunda gucuranga, ariko ugasanga kenshi nta bumenyi babifitemo. Ndavuga rero nk'umuntu wagize amahirwe yo kubyiga, byaba byiza kugira ngo ntange ubwo bumenyi mfashe urubyiruko rw'igihugu cyacu kugira ubwo bumenyi muri muzika, ariko mfashe n'igihugu cyacu mu bijyanye n'uburere, kuko usanga abana muri rusange iyo babuze ibyo bahugiramo mu biruhuko ari guhavamo nyine ingeso mbi zitandukanye, aribwo bajya mu bikorwa bibi muri iyi minsi tumaze igihe twumva ibijyanye no kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Gakeka rero ko byagira akamaro ku buryo bubiri. Mbere na mbere byaba ari ubumenyi bushyashya abanyeshuri bungutse, bakazasubira kwiga ibyo basanzwe biga, hari ikindi bungutse mu bijyanye n'ubumenyi bwa muzika ariko n'ubijyanye n'uburere. Ubu rero tugeze nko mu bwa mu kiciro cya kabiri.
Mhm.
Kari twatangiranye n'abanyeshuri 50.
Aho hari mu control ya mbere.
Mu control ya mbere mu kwezi kwa karindwi.
Mhm.
Ubu rero abo 50 ntiyagarutse bose hagarutse 40 ngira ngo kubera ko hano mu Rwanda ibiruhuko binini nta bitangirira rimwe hari amashuri ya leta hakaba n'amashuri yigenga bita international schools usanga badafite ibiruhuko bimwe ubu rero abo muri biga muri leta bararuhutse ariko abo mu mashuri yandi ntabwo bararuhuka byatumye rero dutangirana n'abanyeshuri 35 muri 50 twari dufite ariko hiyandikisha n'abandi bageze kuri 40 ku buryo ubu ngubu mfite abanyeshuri hagati ya 70 na 80 nibo turiho twiga ariko dutegereje ko n'abandi igihe bazazira tuzagerageza tugatega tugakomeza
hanyuma abo bagera kuri 70 uri kurakurikirana ubu twovuga ko ari abanyeshuri bari mu myaka yahe imyaka y'amakuru
twakira rwose abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza primaire kugeza mu wa gatandatu primaire no kuva mu wa mbere secondaire kugeza mu wa gatandatu secondaire abo mu wa gatatu secondaire muri iyi minsi barakerewe kuko bari bari mu bizamini bitatu n'okoma nabo baje guhera ku wa gatatu ko babirangije kuri uyu wa kabiri ariko ubu nabo tugiye gukomezanya ni ukuvuga ko rero abanyeshuri bose bo muri primaire na muri secondaire turabakira.
Umuntu iyo yumvise ngo kwiga muzika arashaka kwiyumvira ati burya muziki barawiga bawiga gute amasomo ubaha atandukanye abashingiye kuki?
Ndabundi muzika nuko iwacu mu mico y'iwacu tumenyereye ko umuntu wese abaririmba. Umuntu wese aririmba akanabyina ariko nabyo ni ibintu byigwa. Kimwe nuko umuntu ashobora kuba afite isuka mu rugo iwagahinga ariko abaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi muri za ndetse umuntu akaba yagera muri kaminuza rwose akabibona n'impamvu muzika nayo nuko umuntu ashobora kujya muri dushe yarimo yoga akiririmbira ubwe yajya mu kiliziya batera indirimbo akayikiriza ariko iyo umubajije ibintu arimo akora iyo umubwiye kubyandika iyo umubwiye kubisobanurira abandi ntabwo abishobora icyo twiga rero ni ubumenyi bwa muzika ni ukuvuga kumenya uko bandika iyo muzika kumenya uko bayisoma kumenya uko umuntu yamenya gucuranga ibicurangisho ashaka muzika nk'ubumenyi uko bayiga mu ishuri kuko ni rimwe mu masomo rwose nayo umuntu yiga akaba yaminuza bikagirira akamaro kandi rero noneho urubyiruko mu bijyanye no gutekereza ni kuko muzika ibamo imibare ku batabizi wenda kuko uburyo imyandikire ya muzika yanditse mu bimenyetso bikoresha imibare cyane bisaba kuba umwana azi kubara ku buryo byagiye bigaragara ko abagiye bakora ubushakashatsi bagiye bavuga ko umwana uzi muzika akenshi atsinda no mu ishuri ibijyanye n'imibare na fizike n'ibindi
hanyuma utangura watubwiye ati hariho abo twari twatanguranye mu kwindwi ubu twakomezanije nabo abo bakomereza hamwe n'abandi canke muraza si ibintu uvuga ngo harabamwe nka kumwe tuzi ngo chapitre ya mbere ya kabiri umwe wese ashobora kugusanga aho ugeze agatahura muzika yabo waraye bifisemo ico twita mu gifaransa notion nkenya canke utarasemo na kimwe nk'abo bashasha baje
dufite classe ebyiri zitandukanye dufite ishuri ryabo twatangiranye gushize iryo ngiryo ryiga ukwaryo tukagira n'ishuri ry'abashasha abo ngabo kandi nabo bashasha kuko baba batangana mu myaka nabo ntibigana kuko umunyeshuri wo muri secondaire murabyumva ntabwo yakwigana n'uwo muri primaire abo nabo tubaha iminsi itandukanye ariko dukora ku buryo buri munyeshuri yiga byibura kabiri mu cyumweru ntabwo bajya barenza kabiri mu cyumweru kuko tuba tuvuga ku kubera ko bari mu biruhuko tudashaka kubafata igihe kinini buri munyeshuri yiga kabiri mu cyumweru kuva saa 2:30 kugeza saa 6:30
reka turabinoganza hanze hato ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone ahari abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye turara kuri Samuel Katz
yego murakoze cyane
nyoherere he gasamuwe
merere Kabeza umurenge wa Kanombe karere ka Kicukiro
haravugwa makinga aho Kabeza
amakuru ni meza nta kibazo umutekano ni wose
tuwagutumiriye muhanzi Kizito Mihigo akabazo kawe canke intererano
ndamubaze cyo Kizito wenda numvise ko afasha abantu benshi mu bigendanye n'umuziki ariko se nk'umuntu abaye adafite nk'ubushobozi ariko akaba afite impano bigaragara wowe mufashe
urakoze
rero none amubaza aba akorera he ibyo byose numvise ko afite na foundation ya byose abikorera he
murakoze ubwire musubiza ngaho kabeza Samuel ego kizito musa kabazo ka Samuel ati ubaye atishoboye ngira ngo nimba atari banguraza no kutubwira angaha abo bana bari hano imba bayari
yego ebo iki kibazo kikibazwa n'abantu benshi muri iyi minsi kuko hari abantu benshi koko bifuza kwiga muzika ariko cyane abantu bo muri kiliziya buriya abantu bo muri kiliziya gatulika n'ubusanga bashaka kumenya ubuhanga bw'umuziki mu manota kwiga gusoma abantu bo mu makorari yo muri gatulika barabimbaza cyane rero birumvikana no kwiga igikorwa kigitangira tuba dukeneye natwe ubushobozi bwo kugura ibikoresho dukoresha bwo gukodesha aho dukorera muri iyi minsi ntabwo twahita twakira abantu bigira ubuntu ariko mu minsi iri imbere turateganya kujya dukora ama audition ni ukuvuga twakira abantu tukumva ubushobozi bafite twasanga umuntu afite impano idasanzwe tukaba twamwigishiriza ubuntu ikindi ni uko uwo muntu ubajije ikibazo numvise ari umuntu mukuru turateganya no gutangiza gahunda y'abantu bakuru bo bakajya biga abakozi bari umuntu wararangije kwiga amashuri afite akazi ariko yifuza nawe kwimenyera gucuranga akajya yicara iwe mu rugo agacuranga piano cyangwa gitari abo nabo turabategurira gahunda zo mu ma weekend duteganya ko dushobora gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha ku buryo nizitangira bizoroha umuntu ashobora no kuba adafite ubushobozi ku giti cye ariko akegera bari nk'iyo korari tuvuga yo mu kiliziya ikaba yakwishyira hamwe ikishyurira abaririmbyi bayo icyo gihe gahunda y'abantu bakuru nitazirwa nawe azabyumva yatubajije rero aho dukorera kuri Saint Famille dukorera kuba mu mashuri ya Saint Famille hano mu mujyi wa Kigali nahitamo hana nimero yahamagara kugira ngo aramutse afite ibindi bibazo ashaka gusobanuza ku bijyanye n'amasomo ni 0728 22 77
ngira yazumvise hanyuma kuri abo nabo bari batarumva wewe uramukuri inkoni kigishitse umubwira ko wumvise ko nakuze adishora gushikirwa mu ntango z'umwaka abo batonya nabo barihishwa nga
twishyize amafaranga make cyane ubundi seyasimwe ni ukuvuga ari amasahane twigisha ku munsi tuyabarira amafaranga 5,000 kuvuga ko niba twigisha kabiri mu cyumweru ni 10,000 mu kwezi mu munyeshuri yishyura 40,000
kandi uracyakumva
ko muri biruhuko bafite amezi 2 no kuvuga buri munyeshuri yishyuye 80,000
kandi urumva ko uracyari Kigali gusa hagati mu ntara nturashikayo ni igikorwa utaratangura gukorera
mu ntara turashyika ariko dufite domande nyinshi z'abantu bo birubavu n'abantu b'imuhanga n'abantu b'ihuye turateganya ko umwaka utaha ibintu bizaba bimaze kujya ku murongo neza ku buryo tuzabona byibura amakarashe byibura ne mu mijyi mikuru y'u Rwanda hazaba hari ahantu abanyeshuri b'irubavu bigira muri vakanse abanyeshuri b'ihuye abanyeshuri b'imuhanga abanyeshuri b'imusanze ku buryo tuba dufite nk'uko mu byumba igikorwa iki gitangira kubera ubushobozi buba butaraba bwinshi ntabwo tuhita tubona umwanya uburyo bwo gukodesha ahantu henshi icyarimwe uburyo bwo kwishyura abarimu benshi icyarimwe ariko ni ibintu tubona bizashoboka cyane umwaka utaha
uvuze ngo uburyo bwo kwishyura abarimu icyarimwe ni ukuvuga ko ayo masomo uyatanga ufatikanije n'abandi Gakizito
absolument ni ukuvuga ko umwaka ushize umwaka ushize mu bihembwe mu biruhuko bishinzwe na migishire byenyine ariko ubungubu kubera ko karasi ari ikintu kitudufasha ubwo rero ntihazamo indi migi tugomba gukoreramo nzashaka n'abandi bajya nyine muri iyo migi njyewe njye ngenda wenda mbahe gahunda bakurikiza cyangwa ndebe aho babigeze ariko bizasaba nyine ko dukorana n'abandi
urakoze cyane turetse na Jean Pierre ku yundi murongo wa telefone Jean Pierre Ricard uherereye hehe
ndi gisagara mu majyepfo y'u Rwanda mbanje nshimire Tomi ngo kuvuga igikorwa yatangije mbaje mushimiye cyane kuko ubona ko ibyo kwiga muzika ari ibintu muri iyi minsi bakunze cyane. Noneho ikindi nongere mubaze ko ibihangano bye tutakibyumva ku maradiyo byatewe n'iki, ko harimo abantu benshi babikundaga ariko bagenda hirya no hino kumva baribaza ko kitakibyumva aho ngaho yadusubiza. Noneho ikindi cya kabiri nkongera kumubaza ese igihe azaba yatangije ibyo bikorwa bye no mu bantu bakuru bakeneye kwiga muzika, hazabaho ngamba ki zo kuba umuntu yabyiga ku buryo budahenze cyane, kuko ibi ni ibintu bihenze cyane. Ibyo ndahita mbisanisha n'abantu wenda batagiye nko mu mashuri akomeye, wenda bagiye bacikira nko mu cyiciro cyo hagati, ese abo nabo yazafasha iki muri icyo gihe, kuko harimo abantu benshi bakunze muzika we n'umuntu ku giti cy'aba yumva yavuga ati yewe no kuba nayimenya nkaririmba nkishimisha n'umuryango wanjye byanezeza, ariko akabamo imbogamizi zo kuba atari badasobanukiwe ariko afite ubushake, aho naho yabafasha iki ni ibintu agira ngo adusubize mu masomo.
Jean Pierre, ariko imbere ko kwishura wavuze ngo ibi imiziki iwe ntiyumvikana ku maradiyo, ushatse kuvuga amaradiyo aya kuko nko ngaha kwishura rya Amerika
hano mu Rwanda ntabwo ibihangano bye tukibyumva, wenda nk'indirimbo ze yatubwira nimba hari n'indirimbo asohora ntabwo tuzumva, icyo ni kinagira ngo adusubize.
Urakoze, ubwire umunsi mwiza Jean Pierre.
Murakoze cyane.
Yego, Kizito Mihigo, utubazo twa Jean Pierre.
Ok, reka mbere ku cya kabiri yabazaga, nawe yavuga ibijyanye n'ubushobozi, avuga ati abantu badafite ubushobozi baziga bafite strategi ki. Ndumva nk'uko nasubije iriya ya mbere, hari uburyo tuzagenda tworohereza abo tubona bafite impano zihariye. Mbere na mbere tuzabanza abantu no mu mashuri y'i Burayi usanga abantu bafite impano zihariye, hari igihe babigishiriza ubuntu kugira ngo babafashe. No mu mashuri y'ino ndetse umuntu yiga ibisanzwe aba ari imibare yaba ari fiziki, iyo umuntu atsinze ku manota menshi abona buruse kurusha abona buruse mbere y'abandi. Icyo natwe tuzajya dukora ku buryo umuntu azi ufite ubumenyi icyo tubona ufite talenti ufite impano dushobora no kumufata tukamwigishiriza ubuntu. Ariko hari n'uburyo dukeka ko ishuri nirimara gushinga imizi dufite abaterankunga, dufite abafatanyabikorwa badutera inkunga mu bikorwa bitandukanye, icyo gihe dushobora gusaba inkunga ifatika noneho abanyeshuri bamwe tukaborohereza. Ikindi ni uko abanyeshuri nabo ubwabo bitewe n'ahantu baturuka, se umuntu yavuze ko ari mu gisagara ashobora kuba wenda ava muri paruwasi ya Save muri gisagara ntari ibitare, ashobora ko dushobora ko kuvugana na paruwasi wenda niba ari umuntu uririmba nko muri korari, paruwasi ikaba yakwisharija twayoherehereza tukayisaba amafaranga make ariko ikarihira abantu bo muri iyo paruwasi. Ni ukuvuga ko tugiye kugera ku bantu bakuru inisiyative imaze gufata imbaraga imaze gushinga imizi, tuzatangira twakirike izo mesure ziri exceptionnel tugenderaho bidasanzwe, ariko ubu ngubu ntabwo twabitangira kuko turacyari mu ntangiriro. Ikibazo rero yabajije cya mbere yavuga ngo kuki indirimbo zanjye atakwizumba cyane kuri radiyo, ushize nabwo barakibajije ndababwira ngo kompasi zanjye ndabibona kuko zacurangwaga mbere umwaka wa 2014 atari ko zicurangwa ubu, ariko ntabwo iyo duhimbye indirimbo ntabwo twebwe tujya no kubwira abanyamakuru ngo nyabona n'iki, icyo gihe radiyo ikazicura ahubwo nabwira aba bantu bakajya bayibaza. Izo giteri abo bumva amaradiyo bakumva indirimbo zanjye ntizicaho bajye babaza izo radiyo kukibuga kitugezeho ibihangano bya kanaka, ariko ntabwo ari jyewe wakwemeza ibyo radiyo igomba gucishaho. Numva igihe igisubizo cyiza ari uko yajya abaza radiyo, kandi ku maradiyo hano abantu baraterefona bagahamagara bagasaba n'indirimbo, so yajya zisaba numva aribyo byoroshye.
Hanyuma mutwe yavuze harakavuze kagarutse ku cyo wari wavuze avuga ngo nk'abantu bazasamarira makenya canke baciriye amasomo hagati, ugitangura wavuze ati iyo muzika iranafasha n'umwana iyo ariko ariga kuko harimo n'ibiharuro. Umuntu atagiye mu ishuri ariga muzika bigakunda gakizito
biragoye umuntu utize kwandika cyangwa utazi gusoma no kwandika ntabwo yagera kure muri muzika. Ibintu yakwiga byose no kuvuga ko yabyiga bifata mu mutwe, kuko natwe twigisha abana twandika ibimenyetso byose bifite amazina, bifite
uko byandikwa n'uko bishomwa umuntu rero utazi gusoma no kwandika ntabwo byamworohera ashobora kwiga utuntu duke cyane akadufata mutwe ariko ntabwo yagera kure rwose ntabwo yarenga umutaru ni ukuvuga ko byibura nubwo umuntu yaba atarize ngo agere muri segonderi ariko byibura azi gusoma no kwandika
urakoze cyane Jose na John ku yindi murongo wa telefone John Card
murakoze
uherereye hega John
mbere Musanze
akabazo kawe canke intererano kwa Kizito Mihigo
akabazo oya arikamanze mushimire kubwo wenda yazirikanye urubyiruko cyangwa abafite impano yo kuba baririmba cyangwa kuba bashaka kuba abahanzi akabazo ka mbere mfite njyewe ndashaka kumubaza nti none niko yibanze muri muzika wena atibanze wenda no mu bindi none si umuntu waba ufite impano wena nko mu mivugo we ntuzaba bimureba cyakabiri ndashaka kumubaza nti niba wenda umuntu wenda hari abantu wenda umuntu aba adafite impano ariko afite ubushake waba afite ubushake we ntabwo bamufashe ntabwo ashobora kuba yamufashe
aho uri kuvuga ku bana canke ku bakuru kuko ku bakuru yavuze yuko ari yabahaye isango nkumbure mu ntango z'umwakuza
ndashaka kuvuga ku bantu bakuru hari igihe umuntu wenda adafite impano ariko afite ubushake ari ubushake ndakeka ko ubushobozi buhita buza nibyo nashaka ibyo bibazo nayo mfite njyewe
urakoze John ugira umunsi mwiza ngaye Musanze
murakoze tese urabashima ijwi rya Amerika
urakoze cyane Kizito Mihigo
bon yatangiye abaza ngo waba afite impano yo kuvuga imivugo cyangwa se ubwo ntakiraho no gukina amakinamico kuko nabyo ni ubugeni kimwe na muzika ni ubuhanzi ariko twebwe icyo twigisha ubwo ni muzika tuzatangira turi ishuri rya muzika noneho nyuma wenda nitumara kwaguka dushobora gushyira wa mugani n'ikindi departement nko gukina ikinamico kuvuga imivugo n'ibintu usanga uwo muntu wagira ngo ahubwo asanzwe akurikirana iby'aya mashuri kuko usanga n'ubundi amashuri kenshi yigisha muzika afite na departement ku ruhande zigisha gukina amakinamico ibyo bita les arts de la parole et du théâtre ugasanga barigisha ibyo bita drama bijyanye no kubyina byose usanga birimo ariko encore une fois mu gutangira ntabwo njyewe ndimo ndafokasinga ndimo ndibanda kuri muzika ibyo bindi byazaza nyuma ubwo ntazashaka abandi bantu bize bene ibyo bintu tugafatanya hanyuma atese umuntu afite ubushobozi ariko nta mpano buriya rero amasomo ya muzika atandukanye n'andi masomo umuntu iyo agiye kwiga imodoka byanze bikunze ageraho akayimenya iyo ukoze imyitozo ukabyiga ugashyiraho ubushake urayimenya gutwara imodoka ariko hari ibintu burya bisaba impano icyo nakubwira ni uko umuntu wese ntashobora kuba umuririmbyi abantu bose batuye isi ntibashobora kuba abaririmbyi hari umuntu utagira ijwi ryo kuririmba ariko nubwo uba udafite ijwi ryo kuririmba twe dushobora kukureba tukavuga tuti ushobora gucuranga cyangwa se tukavuga tuti ntabwo ushoboye kuririmba no gucuranga turabona bitakoroheye ariko ushobora kuba umuhanzi umwanditsi mwiza w'indirimbo ibyo twita songwriters ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu tumwakiriye twebwe nyuma yo kumuha amasomo y'ibanze les notions de base twe turamworienta tukavuga ngo turabona ikintu wazashyiramo ingufu wenda dukurikije uko tukubona ari ukuba umuririmbyi ari ukugorora umuhogo ukitoza technique vocale zo kuririmba cyangwa dukurikije uko tukubona turabona ufite impano cyane cyane mu bijyanye no gucuranga kuko abantu ntibabizi ariko muzika ni ngari cyane ibamo imyuga igera kuri itanu hari abandika amagambo y'indirimbo bita songwriters hari abandika abahimba dukunze guhimba amagambo ni nk'uko umuntu yakwandika umuvugo ariko ayo magambo akayahimba atagira ijwi no kuyandika nk'umwandiko umuvugo uwo nguwo yitwa songwriter ari ukwe akenshi ashobora no kuba atagira ijwi atazi n'amanota ya muzika hakaba undi muntu rero witwa composer cyangwa compositeur uwo nguwo we ahimba ibijyanye n'amajwi rwa rusobe rw'amajwi rwose abantu baririmba banacuranga niwe uba warabyanditse ku manota uwo nawe ashobora kuba adafite ijwi ryo kuririmba ariko azi guhimba ubwo bugenge bw'amajwi uko bukurikirana uwo nawe agomba kubyiga hari undi rero w'umuririmbi singa chante cyangwa interprete uwo nguwo aba yarize ibijyanye no kugorora umuhogo no guhanika ijwi ibyo nabyo n'indi tekinike hakaba rero noneho refitimati wa wundi ucuranga uturanga ibyo mu bantu barimo baririmba iyi ni indi tekinike urumva ko hari imyuga myinshi itandukanye ushobora kuza udafite impano muri kimwe ariko ukayigira mu kindi namubwira ngo rero twebwe iyo ufite ubushake icyo tugufasha ni ukukorianta n'ukukorianta mu byo ushoboye ariko umuntu ntabwo azayishyizemo avuga ngo njye ngomba kuba umuririmbyi mwiza njye ngomba kujya ndirimba nka kanaka oya ahubwo iyo ubikunda iyo wumva muzi kwikunze kandi uyishigukiye twebwe icyo tugufasha ni ukukorianta tukakwereka umunyamuzika waba we uwo ari we se ni umucuranzi se ni umuhimbyi se cyangwa ni umuririmbyi
hanyuma muri abo bana ubu muri ko murakurikirana abo mwakurikiranye mbere mu kwimbwira n'abongeyemo ubucanka bagumyemo ivyo vyose murabica ko mukabira kugira ngo mumenye ingene mushobora kuza muraberekeza kuco bashoboye ku mpano bafise
atsurima ubu ngubu tubaha ibyo bita notion de base notion elementaire za muzika zose ni ukuvuga bandika amanota bakamenya amazina yayo bakamenya no kuyasoma icyo ni icya mbere icya kabiri bakamenya kuyaririmba aho ngaho duhita tudetekta ijwi niba ari umuntu ufite ijwi ryiza turabyumva bakiga kumenya aho amanota aherereye kuri piano icyo gihe nabyo turabibona mu minsi itatu batangira no gukoresha gitari na kabiri ariko batangiye kuri keyboard kuko keyboard ikidogo clavier hari abacurangira piano piano ihahuje n'izindi instrument nyinshi cyane buriya instrument akoradi ni nyinshi cyane kurusha instrument akord ni ukuvuga piano orgue clavecin ibyo byose bicurangwa kuri keyboard kuri clavier imwe niyo mpamvu twahereye kuri clavier ko niyo instrument iboneka kenshi cyane kandi abantu babona ku buryo bworoshye ubu rero ni ukuvuga ngo umuntu ufite impano mu ntoki mu bijyanye no gucuranga ufite reflex cyangwa intoki zigenda ku buryo bworoshye nawe turamubona ku buryo nyuma y'imyaka ibiri dukora tuzaba tumaze kumenya ese uyu mwana twamusaba gushyira imbaraga mu biki kuko ubu ngubu byose babinyuramo
murakoze cyane rwose uyu ni duse ku murongo wa telefone ni Jean Longue Icade Jean Longue uratwumva Jean Longue turi kumwe ku murongo wa telefone Jean Longue turumva atari kwatwumva uratwumva kuri telefone ndumva tutumvikana Jean-Luc wewe urahari kuri telefone ariko
yego
uherehega Jean-Luc
Burundi Bujumbura
Burundi Bujumbura akabazo kawe canke intererano kwa Kizito Mihigo
yego nagenda wahinda muhamutse kandi
arakumva
yansi kibazo agenda muhaze none kuzarigisha abanyeshuri mu biruhuko bo mu Rwanda ifite akamaro k'abanyeshuri abigisha ibintu kuko sinatse twumviriza tora gusomurongo kubera mu Burundi azi kitavugira hadi abagenda mu bata karusho iyo afite abanyeshuri bo mu Rwanda
Ego Kizito utwihanganire leta y'u Burundi ratwatse FM zacu mu Burundi abakunzi b'ijwi rya Amerika barashobora gusoma ibyo twandika ego
ntabwo bumva byo
bayumva biciye ku mirongo migufi ya shortwave canke kuri wezi tataka burungu radio yacu okay. Wa kaburungu com ariko hariha abo bicika ntibavyumve muri make wo mwishura ndatswe ari byo ari wamaze kuvuga kugira ngo agende atahukiwe ugume ku murongo Jean-Luc
yifuzaga kumenya iki exactement ntabwo numvise
neza ngo ashaka kumenya ayo masomo arafasha iki abo bana bari mu buruhuko
okay so abafasha kumenya ibyo nakwita les notions de base za musique no kumenya gusoma amanota ya muzika no kuyandika no kuba babasha kumva indirimbo mu minsi iri imbere kuba bazabasha kumva indirimbo ahantu ari hose bakaba bayandika ku manota cyangwa se kuba bakwakira ibyo bita partition urupapuro rwanditseho amanota y'indirimbo iturutse ahantu batayizi bakabasha kuyiyigisha ubwabo icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri bakaba bacuranga ibyo basoma kuri ayo manota ibyo nibyo mbabwira wenda tutari twavuze mbere ni uko buriya abacuranzi babigize umwuga ntabwo bategereza ko umuririmbyi nyir'indirimbo aza kugira ngo bitoze kuririmba oya nyir'indirimbo niba ndi umuhanzi wo mu Rwanda akaba ashaka kuzajya gukora igitaramo muri Senegal Dakar yewe nshobora kohereza impapuro zitandukanye z'indirimbo zanjye na mbere y'uko ngenda abacuranzi ngasanga barabyitoje barabimenye kandi ndahari urumva rero nk'aho ari ururimi mpuzamahanga tekinike za muzike ni nk'ururimi mpuzamahanga kuko bituma umuntu abasha kuririmba indirimbo nk'uko nyirayo yayihimbye kandi atarinze kumubona ngo amwigishe
nuvuga ngo ashobora kuririmba iyo ndirimbo yawe mu rundi rurimi ariko ikazi ifite wa mudiho mudiho niyo
yego yego donc ibyo bita melodi na ritme kuko wenda niba mpimbye hari indirimbo zanjye zimwe na zimwe z'igifaransa hari iyitwa le pape françois par exemple hari iyitwa arcanciere hari iyitwa vive le pardon izo ni indirimbo ziri mu rurimi abazungu bakumva b'iburayi ndamutse noherejeyo impapuro zanditseho zanditseho amanota yazo nasanga baziririmba nk'uko mbishaka ishobora no korohereza indirimbo zawe zanditse mu kinyarwanda nkazasanga umuziki wazo barawuzi wenda icyo batumva ni ururimi ariko umuziki uko nawanditse uko ngucuranga ngasanga neza neza n'umucuranzi wa hariya arabicuranga mwiza nk'uko mbishaka niko babigenza buryo iyo mu bijyanye n'indirimbo zubahiriza igihugu indirimbo yubahiriza igihugu umuziki icurangwa na kompanyi na orchestre igizwe na za fanfare buriya haba hari impapuro ziri mu bihugu bitandukanye zivuga ngo dore uko indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi yanditse dore uko indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda dore uko ntabwo uko mu Rwanda bagiye gucuranga indirimbo y'Ubufaransa ntago basaba ko umuntu ava mu Bufaransa akaza kuyibigisha hari abantu hano bazi gusoma amanota babasha kuyiyigisha ubwo bumenyi rero nibwo dushaka ko abantu bagira kugira ngo na muzika bazajya bumva bayikunda babe bamenya uko bayandika kuko mu by'ukuri ni nk'ikintu ni ikibazo dufite muri sosiyete zacu de patrimoine culturel cyangwa artistique donc imitungo ijyanye n'ubuhanzi ni ukuvuga izo ndirimbo ni ukuvuga ibyo bicurangisho bigenda bita agaciro bikanasaza kubera ko bidafite ahantu byanditse ngo tubibike bizafashe generation zo mu myaka iri imbere ugasanga wenda twari dufite abantu bacu bagafite inanga za kinyarwanda kera bitwa ba rujindiri na ba sebatunzi twazumva ubu tukavuga ngo ariko uzi ko bacurangaga neza ariko nyine nta hantu dufite nta buryo dufite bwo gukonseriva niko kubungabunga ibyo bihangano ku buryo n'umwana uzaza nyuma y'imyaka ijana azi gusoma ya manota azajya avuga ati aha dore ukuntu abantu ba kera bandikaga umuziki kandi nawe abasha kubicuranga numva ari ibintu by'ingenzi kandi ikindi bifasha nuko bihita birenga umupaka urumva ni uburyo bwo gukora ku buryo kikire yacu umuco wacu urenga umupaka ukajya no mu bindi bihugu bakamenya uburyo tubaho uburyo turirimba uburyo tubyina
yego Jean Luc nibaza ko watomokewe
ebo ariko ari akabazo anise akabazo yumva yedi telefone ankuno nkamu dushya ko murongo mu gihe utaronka inyishu waje ko murundi tafugira aho ni tumenye inyishu mu mwandu wanjye
ariko twakugumije kuno munsi reka tuzora tugerageza kwakunza ari mu Burundi ntitwoza turagumiza ko mwese biragorana kuko tuadukene no guhamagara abandi ariko tuzoza turagerageza ibyo dushoboye Jean Luc ico kibazo turakize urakoze ugira umunsi mwiza Kizito arakantu waruvuze ngo nk'abakera bavuze inanga hari wigeze kuvuga imivugo ngira ngo ni le poème mu gifaransa ibyo byose none birandikwa mu manota
alo poème ntabwo yandikwa mu manota kuko poème ni amagambo asanzwe poème ni uburyo bwo kuvuga amagambo ku buryo bwiza ku buryo bushimishije ibyo rero ntabwo bijya mu manota ahubwo ibijya mu manota ni ibintu byose biri mu muziki ni ukuvuga reka mbahe urugero umuntu uri mukoma amashyi umuntu uri mukoma amashyi arya amashyi umuntu ashobora kuyandika mu manota kubera ko arya amashyi aba ari ritimike aba arimo injyana umuntu uriho uririmba ijwi runaka ibintu byose baririmba byose bishobora kwandikwa n'ibintu bicurangwa byose bishobora kwandikwa ikindi gishobora kwandikwa ni imbyino uburyo zapfa z'ababyinnyi intambwe ababyinnyi batera kuko ni ibintu byisubiramo ibyinitse birya bifite ibimenyetso byandika muri muzika ni ukuvuga ko rero na za mbyino zacu zo gushayaya n'ikinimba bishobora kwandikwa ku buryo twajye twohereza nk'urupapuro mu Bushinwa tugasanga abashinwa barabyina ikinimba cyangwa barashayaye ni ariko nukupuka ngu amagambo asanzwe kuvuga bisanzwe bitandukanye no kuririmba umuntu uvuga umuvugo cyangwa uvuga ikinami ukina ikinami cyavuga amagambo ntabwo byo twabyandika mu manota y'umuziki ariko umuntu ucuranga inanga ya Kinyarwanda umuntu ucuranga umuduri umuntu ucuranga icyembe umuntu ukoma amashyi abantu bakoma amashyi n'abantu babyina ibyo birandikwa
rwose yego murakoze cyane Kizito Mihigo uyu ndi duse ku murongo wa telefone ni Gaspar Ricards
Ego ndabumba cyane jene.
Ni Diane uherereye he?
Ndi mu Rwanda.
Akabazo kawe.
Ba akabazo nashaka kubaza Kizito Mihigo nagira ngo mubaze ati se kugira ngo umuntu amenye muzika neza ku buryo rwose bunonosoye. Bisaba kwiga igihe kingana iki? Abazo ni komfite gusa.
Yego. Urakoze ugira umuntu mwiza ngaho mu Rwanda.
Ego kandi nakose
ego Kizito ijambo ni kwawe
mvandimwe Gaspar rero n'ubushikirizo cyawe biterwa kugira ngo umenye muzika ku buryo bunonosoye aravuga ku buryo bunonosoye ndavuga nti ngo buryo bunonosoye ni ukugera hejuru kuko nange ubwanjye hari ibyo mvuga ko ntazi so biterwa n'ahantu umuntu ashaka kugera noneho bikanaterwa na degre donc umugore ushaka kugeraho ariko noneho bikanaterwa n'igihe utangiriye kuko umwana utangiye ari muto aba afite amahirwe yo kumenya ibintu byinshi no koroherwa byamworohera kumenya gucuranga mu rugero kurusha umuntu mukuru gutyo umuntu mukuru mu ntoki ze haba haratangiye kuzana ibintu bimeze nk'ibinya ku buryo intoki ntiziba zigenda ku buryo bworoshye bw'umwana muto umwana muto burya aba akirimo refleksi zose intoki ziba zishaka iyo zitoje gukora ikintu zirijyana abana bato baba bataratangira kunywa inzoga baba bataratangira donko haba hari ibintu byinshi bituma reflex donc twatuntu dutuma urutoki aho rwohereje ruhita rujyayo kugirango ubwo bihita bikunda abantu bakuru rero bitwara igihe kurushaho bitwara igihe kinini ku buryo ariko nkurikije ibyo nagiye mbona mu Burayi abana batangiraga kwiga gucuranga bafite imyaka ine afite nka piano iwabo mu rugo yasangaga wenda na papa we nawe yari umucuranzi cyangwa nyina noneho ugasanga niba atangiye afite imyaka ine arangije amashuri yisumbuye ni ukuvuga wenda afite nk'imyaka 17 ari umucuranzi mwiza cyane
kuko yabitanguye kare
ari umucuranzi kuko yabitangiye kare ariko umuntu mukuru iyo bitangiye ari mukuru amara iyo myaka wumva agifite matuntu wo gushidikanya abakiri kuri nivo yo hasi rwose atabasha kujya muri kompetisiyo n'abantu bakomeye niyo mpamvu natwe niba dushaka kugira ababishyi beza bakomeye ku rwego mpuzamahanga dukwiye gutangirira ku bana batoya kuko niba bafite amahirwe yo kugera kure naho rero ikindi ni ukuvuga ngo aho ushaka kugera ndakeka ko icyo avuga gucuranga ku buryo bunonosoye ndakeka ari ukugucuranga ibintu bishimishije abantu banze nicyo ashaka kuvuga ubundi hari umuntu ushobora kwiga gucuranga no kuririmba agamije kujya gukoresha ibitaramo abantu bakishima hari n'undi uba ushaka kugera hejuru akaba yagira impamyabumenyi zihanitse zatuma aba n'umwarimu wabyo akaba umuntu waminuje akanaba n'umwarimu ibyo ni ibindi ibyo rero byo kuba wacuranga ukanaririmbira abantu bakishima byo bitwara igihe namubwira ntabwo bitwara igihe ni ibintu rwose mu myaka ibiri ushyireho umwete waba wabonye umunyamuziki abantu bakunda cyane cyane iyo usanzwe ubikunda ariko ibijyanye no kuba wajya mu mashuri akomeye ukavamo NGC pedagogue umwarimu ubifitiye impamyabumenyi byo birumvikana bitwara imyaka nyuma yo kuba abana twigisha biga mu mashuri yisumbuye twumva ntibazajya bayarangiza turangizanyije tuzatubagira inama yaho bakomereza amashuri makuru noneho y'umuziki
yego mbega ngaho mu gihugu cy'u Rwanda Gakizito hari amashuri yihariwe yigisha muziki
dufite ishuri ryahazi bita ecole de musique yo kujya ku nyundo nyundo school of music ntabwo ishuri ryigisha igihe gito kugira ngo bakoramo imyaka itatu gusa narigereranya na centre de formation ikigo cy'amahugurwa ku bantu bashaka kwiga muzika mu buryo bwihuse kuko ubundi imyaka itatu ntabwo ihagije kugira ngo bamenye muzika ku rwego rushimishije cyane ariko igihari ni uko iryo naryo rirafasha rifasha abanyamuziki benshi bashaka kujya ku ruhago kuri podium kuririmba ahantu hatandukanye byibura kumenya gucuranga iyo gitari kumenya gucuranga gitare no kumenya uko bitwara kuri stage no kumenya uko bagorora ibi nabo babaha ibyo nakwita notion zo kandi ariko zo kuririmba ahantu hatandukanye ntabwo navuga ko ari ishuri riba riteganya abantu babarimu babarimu z'abapedagogue bigihe kirekire babaha notion zikenewe ku buryo bwihuse ku buryo bahita bagenda bakaba baririmba baririmba mu mabare aba baririmba mu hano hari abana bajya basohokamo ugasanga babaye abahanzi baraje kuririmba ahantu hatandukanye bagakorera amafaranga ngira ngo ni ishuri rigamije kugira ngo abantu batangire babone amafaranga bakoresheje ubuhanzi bwabo iryo ni ryo ryonyine twari dufite ubungubu bw'iryanjye ibyo ntangiye bizaba ari irya kabiri none rero bikagira umurongo usa nk'utandukanye kuko agiye mvuga ngo abana tuzajya dukurana abana tuzajya tumuherekeza kugeza arangije amashuri yisumbuye kandi twebwe ntabwo tuzajya tumubwira ngo areke ibyo arimo yiga aze aho ku nyundo aho baba bajya kubayo ni ukuvuga ko igihe urimo wiga uwo mubiki nta kindi wakora
nta kindi wiga
twebweho tubabwira ko ahubwo kugira ngo ukomezanye natwe ni ukuba watsinze n'ibindi biho wiga ni ukuvuga ko mu biruhuko twe twigisha mu biruhuko kandi noneho tugakora ku buryo ibyo bintu biba amasomo y'imperekeza adasimbura ibyo umuntu yiga ubusanzwe ahubwo abiherekeza ku buryo na kurikulumu ni ukuvuga gahunda integanyanyigisho yacu igenda ijyana n'umwaka umunyeshuri agezemo mu mashuri asanzwe bigaragara rero ko twebwe bizaba bitwara igihe kandi bituma umuntu agira ikintu nakwita plan A na plan B amahitamo abiri mu gihe kimwe kitakunda abe yajya ku kindi
murakoze cyane kuri uyu muco turase Innocent kuri ndi murongo wa telefone Innocent ikaze
ego murakoze kumva ikaze mwiriwe namutse umutumire Bigo
arakumva
naho neza
uherereye gahe
nasa ndi Bujumbura mu Burundi yego icyo nari mfite yari intererano nagomba guterera ubwa mbere ho nagomba gutangura gushimira Mihigo nogira ni kuri icyo gikorwa cyiza yiyumviriye ubona ko nkuko aje yaraje kubivuga dusanzwe dufite ubukene bw'amashure amashure asanzwe aramura abantu babize umuzika kujya tubona hari amashuri aramura bize za siyanse za letre moderne n'izindi siyanse ariko ubundi turabura abantu amashuri aramura abantu nk'abo ndetse bakaronka icyo nabwira nti impamyabushobozi kandi usanga ziba zemewe ariko kandi turasanga biva yuko atabarimu baba nabo baravyiza bahari kandi ubundi ubwabyo nabwira nti ari ibintu bikenewe cyane uravye nk'ikinjana umuziki watanguriyeko tugasanga rero bigaruka bikaba nogira ni ingaruka ku bantu usanga bakenera kwiga ibyo no kwita nk'umuzika kubera ko babura ababigisha hanyuma n'ababigisha nabo ugasanga bati na jewe sinzi byose ntaho mfise nabinonosoye nogira ni nka twebwe nk'aha mu Burundi ugerageje kuraba uretse ahantu nigeze kumva igitega hari umupatiri nawe ariko yisuganya kugira ngo arahurira ubumenyi ku banyeshure ku byazi reka nta shure rihari nkagira nti rero Mihigo ko atanguye n'abandi cyanjye nawe nyine yoza imbere akarondera abandi haba mu karere kugira ngo habeho iryo shure gutyo bashobore kurondera abarimu usanga barabizobereyemo kuko turiko turaraba mu by'amateka y'isi turabona Ubutaliyano yuko ari igihugu kiza imbere mu bihugu bifite abarimu bazobereye mu by'umuzika uburyo boheza bagafasha kujya haba uguhanahana k'ubumenyi bagafasha kugira ngo turonke icyo nokwita abantu baba baranonosoye iby'umuzika bikaza mu rutonde nk'ubu tukavuga nk'ubu dusanga hari nk'umudokiteri mu by'ibinyabuzima tukabona umudokiteri naho mu karere mu by'umuziki kugira ngo abana nabo nk'uko yaje kubivuga bakure bishyira mu muzika kuko dusanga ni ikintu mu gihe abantu babikurikiye twabonye gituma abantu bari muruka mu mutwe umuntu akunda kuririmba ni umuntu usanga ari murutse mu mutwe ugasanga nta nzika agira ugasanga yagaharano nogira ntayaga ibintu by'amahoro umuntu nge gatoyi usabe ntuzeye usabe Mihigo yuko na muronse naramubonye mu ndirimbo imwe indirimbo nakunze cyane Vive le pardon aho yariko aririmba ibyo guhana ikigongwe ego nagomba renda musabe nk'uko namubonye amaze gusohora indirimbo zitari nke ko yoraba akaririmba ku bindi bisata by'ubuzima bw'ubuzima bigize umuntu na cyane cyane akwere turi mu bisata by'ibidukikije turabura abantu boririmba mu bijanye n'uko ukingira ibidukikije kugira ngo bahimirize abantu mu gukingira ibidukikije baba mukurikira nabo bumva ariko araririmba gukingira ibidukikije murakoze Diane
urakoze cyane Innocent aka karirimbo Vive le Pardon urumva ko baciye bakagushiramo n'umuhinga bw'ivyuma akakuryohere
ego murakoze namwe
ego Kizito urumvise tubaze twa Innocent harimo interano harimo n'utubaze ariko
ya inkinga yavugaga ati ziracyafite ikibazo cyo kubona aba informateur abantu bize ibintu nkuko yabivuze yavuze umuntu w'umupadiri wagize initiative mu Burundi yo gufasha urubyiruko ubundi usanga mu bihugu byacu cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi na Congo abantu bagiye bafite ibyo bazi kuri solfège de chiffrage kumenya gusoma amanota no kuyandika amanota ya muzika usanga ari abantu bagize mu mashuri y'abapadiri mu maseminari kandi koko usanga ayo mashuri ari nayo agerageza gushyira imbaraga mu bintu byo kuririmba no gushaka abantu bagendeye ku manota ku buryo nanjye namubwira ko mu byo ndimo ntangira mu barimu zifashisha abantu bagiye biga mu maseminari noneho wenda umuntu ajya abaha amahugurwa y'igihe gitoya kugira ngo bazamuke mu ntera ariko n'ubundi niho tuzakura abareformateur nuvuga ngo rero muri aka karere n'icyo kibazo kirahari ariko ni ikibazo nyine kizakemuka mu bufatanye n'abandi n'andi mashuri ndetse abimaze n'igihe yego
hanyuma Gakizito wavuze ko agarutse ku kantu ngo ukaraba n'ingene kumbure byo reka kuba mu Rwanda gusa mbwa bikaba mu karere hari umugambi ufise yuko niwamara kuja mu ntara uzoja no mu ntara z'u Burundi ukaja hatandukanye Congo Tanzania Uganda Kenya handi hose
aturimo abo muri Kenya aho ndabizi hari ishuri ryiza cyane ni Kampala ndetse no muri Uganda ariko kibura mu Burundi no muri absolutely bigo urumva Imana idufashije tugasangira n'abavandimwe b'Abarundi ubwo bumenyi nuko hari byinshi hari initiative nyinshi zirenga umupaka icyashimisha ni uko igikorwa ntangiye cyagirira akamaro abantu benshi bashoboka nta mupaka rwose ushyiraho gusa nyine mu gutangira ubushobozi bwa bukiri buke kandi murabizi no mu karere kacu ntabwo byoroshye ni iminsi dukorera mu bihugu byose kubera ikibazo cya politiki ariko icyo twifuza ni uko initiative nk'izo zakura zikagera mu bihugu byinshi bishoboka
urakoze cyane Ntezimana ikaze
urakoze cyane Oriane
uherereye he
mereye hano muri paruwasi ya Saint Famille Kizitara hazi cyane ndakeka
akabazo kawe rero
ndamanza mbashimiye kuba mwadutumiriye umuhanzi Kizito turamukunda cyane ariko mbere na mbere ndamanza mwaze dufite abahanzi benshi cyane harimo abapadiri baririmba indirimbo z'Imana hari n'abandi bakristo b'abarayiki baririmba indirimbo z'Imana ese imikoranire yabo imeze ite na icyo ni nakwita collab gukorera hamwe ntabwo twari twumva wenda hari abahanzi muri rusange bakoranye indirimbo ariko turanabyifuza cyane twifuza ko abahanzi bakorera hamwe mbese bakagira indirimbo basohora bari kumwe tujye uruhare rwinshi twumva ari umuhanzi umwe ku giti cye imikoranire yabo hagati yabo ari abo bapadiri baririmba indirimbo zihimbaza Imana ndetse n'abarayiki muri rusange imikoranire yabo imeze ite nacyo yaza kukitubwiraho ikindi kibazo ikindi cyifuzo cyane cyane ni ukumushimira indirimbo ze nyinshi cyane turazizi hari izo bita Yohani yaririmbiye ikibeho abakristu barishima cyane n'ejo bundi kuri 28 ndizera yuko rwose Kizito uzaba uri ikibeho ukadutaramira wenda niba nishoboka simbizi gusa aho ugiye rwose ngenda kubwiza ukuri abakristu barishima ahubwo agira indirimbo zifite ubutumwa bwigisha kandi buri wese agatanyuzwe ikindi tujya tubona wenda mu maparuwasi yo mu byaro aracyagorwa no kubona abarimu bigisha indirimbo wenda niba ari ubumenyi buke yasimbizi ariko se bo mu bateganyiriza iki kugira ngo umuziki wo mu cyaro nawo ubashe gutera imbere murakoze
Ntezimana ugira umunsi mwiza nawe
Ego namwe ndabashimiye.
Ego Kizito ijambo ni gwanyu.
Eh akoze bwadimo muri cette famille. Yabanje kubaza ikijyanye na collaboration n'abandi bahanzi, imikoranire y'abandi n'abandi bahanzi b'abakristo baririmba mu makorali bahimba indirimbo. Nibyo koko nange ndamushyigikiye ni ibintu nifuza ko abantu bajya bashyira hamwe. Icyagaragaye n'amakorali ndetse agashyira hamwe, kuko usanga umuhanzi ahimbira korali runaka, ugasanga korali ya Sainte Famille wenda yitwa korali Umubibyi ifite abahimbyi bayo, korali Inyange za Mariya muri Saint Michel ifite abahimbyi bayo, gutyo. Ariko wa mugani ntitugire igihe cyo guhura ngo kuko turi ikirine turi na abantu bose nane. Ndetse njye ndengana kiliziya nkavuga ni kuki tutanakorana n'abahanzi b'abaprotesta, tukaba twaririmba indirimbo zishingiza Imana twese, kuko twese tuba turi mu idini imwe, abakristo abagatulika n'abaprotesta bose ni abakristo, tukagira ikintu kiduhuza. Ariko ikigaragara ni uko biracyagoranye kubona ko nkeka ko harimo icyo nakwita speed competition, abantu baba bashaka kurushanwa, ugasanga korali irashaka kurusha indi. Nshokeje twumve iza kuko ubundi mu bijyanye no gushingiza Imana ntabwo cyagombye kujya imbere, ntabwo ari ukurushanwa. Ariko usanga rwose akenshi mu makorali harimo ikintu cyo kurushanwa. Ni byiza rero ko wa mugani twareba uburyo icyo ni ikintu rwose twajya tuganira n'abandi baturimbye tukabwira dukorana. Njye ku giti cyanjye icyo nkora ni uko ibitaramo nkorera mu maparuwasi atandukanye, korali mpasanze turakorana. Ni ukuvuga ko iyo ngiye kuririmba nkumperutse kujya gukora igitaramo ahantu muri korali muri paruwasi yitwa paruwasi Mutete Ibyumba, nagezeyo nsanga korali aho turiya tugenda turakorana. Ejo bundi nzaba ndi Kibeho ku itariki 27 rwose neza Imana rwose ndabimwemereye. Icyo gihe naho korali aho nimba ndi tayari tunakorana. Ni ukuvuga nibyo koko bishobora kuba byiza abantu bakoranye ndetse bakungurana ubumenyi. Noneho akanavuga cese amaparuwasi yo mu cyaro icyo asorejeho abajya mu ziki bayo no mu makorali yabo bazakura bate, iryo shuri rije n'igisubizo kuko nitugira amahirwe abo bantu bose bifuza kwiga tukababasha kubakira, abo bagenda batoza abandi mu makorali tuzabaha amaforomasiyo yabafasha mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari ahandi rero yavuze ati akunda indirimbo yanjye yitwa Yohani yarabyanditse, indirimbo ivuga ibyabaye Kibeho, yambajije niba nzaba mpari tuzaba turi kumwe rwose.
Uzaba wagiye kubateramisha?
Yego, ku itariki wenda batabizi ku Kibeho tariki ya 28 Ugushyingo kwa 11 buri mwaka twizihiza isabukuru ya bya bintu byahabereye by'amabonekerwa. Bikira Mariya yabonekeye abakobwa batatu Kibeho, byatangiye rero ku itariki 28 z'ukwa 11 1981, nawo mwaka nanjye mavutsemo, byatangiye amezi atatu mvutse. Ariko uko nagiye nkura nagiye mbikurikirana, byarangiye rero kuri iyo tariki n'ubundi kuri 28 z'ukwa 11 1989, byamaze imyaka 9 biza kwemerwa na Kiliziya, kuko Kiliziya Gatolika ntiyahise ibyemera, yabikozeho iperereza itohoza rirerire cyane, babyemeza mu mwaka w'2001, ni ukuvuga hashize imyaka 20.
Ngira ngo rero ngira Ntezimana azoba hari. Ego
rwose buri mwaka tuba turi kumwe.
Urakoze cyane Kizito. Turasi na Reverien. Reverien Ikadze. Reverien, ego uherereye he? Uherereye he Reverien?
Ok, njyewe nibyo ngiye ndi Karongi.
Sabi?
Halo?
Ni Karongi. Aha. Akabazo kawe Reverien. Reverien ngo satwihanganire. Uri kuri twumva Reverien kutishura?
Halo?
Akabazo kawe kwa Kizito Mihigo.
Ok, nibyo ngiye ndi Karongi.
Aha.
No, njyewe ndi twaka mfite kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo wenda iyo abonye nk'abana bafite impano yo kuririmba, ni cyo kintu wenda aba yabafasha. Noneho ikindi kibazo nabaza Kizito, Kizito wenda ko uko muri iyi minsi muraba yumva wenda atakiririmba cyane, byagenze bite wenda ndetse yaba afite umuterankunga wenda wamuteraga inkunga wenda akaba atakimutera inkunga, wenda yagusobanura wenda.
reka here kuri ako ka mbere ka nyuma urakoze ugira umunsi mwiza Kizito ngo ntukiririmba
yo rwose ndaririmba ahubwo ngira ngo ahuje ikibazo n'abandi ba mbere wasanga kubera ko maradiyo yagabanyije gucura ihagaro byagiye wenda bitakimugeraho ariko buri kwezi rwose hashize amezi 12 buri kwezi nsohora indirimbo buri kwezi ubwo rero nyeka ko abantu bikarongi niba bafite nka murandasi bafite internet ajya nko kuri YouTube rwose yandikamo amazina yanjye zabona indirimbo zagisha cyangwa ajya ku rubuga rwanjye rwo kuri internet rwitwa kizitamihigo.com yazajya abona indirimbo zanjye cyane rwose nta kibazo nakomeje kuririmba
aha mangu icongo fasha
ubu iki cyo mfasha aba kugira ngo yafashe wenda yafatiranye ikiganiro kigeze hagati turo turavuga justoma ku masomo mpa abana mu biruhuko abana biga amashuri abanza n'ayisumbuye mu biruhuko ngamije kugira ngo abakunda muzika barushaho kugira ubumenyi bwayo
araza kumviza kuri zitatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com ndetse ikiganiro giheze congera kigasubiramo ntitwo biteba ko cyane ariko muri urwo rwego nyene gukubaza uturirimbo ngo ntukirimba ntukigira iki nk'ubu hari ibyo uri kuritegura bishasha ugiye gusohora kuvuga ngo uku kwezi guheze akenshi urasohora uratanga indirimbo
absolutely mu mugambi nihaye kuva mwaka ushize urangira uku kwezi ndabasohora indirimbo ndagikuru uyu wa mbere ndabasohora indirimbo yitwa amahoro y'Imana ni indirimbo ya gikristo ivuga ku bijyanye n'amahoro kubera ko muri uku kwezi kurangira kiliziya gatolika mu Rwanda izishimira zakora ibyo ryo kwishimira umusanzu wayo contribution umusanzu wayo mu bijyanye n'ubumwe bw'ubwenge bw'abanyarwanda imyaka 25 ishize ubwo rero ndifatanya na kiliziya gatolika nanjye ndimo nk'umwana wayo nk'umwe mu bayigize ndabahimbiye indirimbo yitwa amahoro y'Imana ishimira Imana n'ikomeza kuduherekeza muri uru rugendo rw'ubwiyunge turimo kuva mu myaka 25 ishize izabageraho kuwa mbere
twibaza ko ku ijwi ry'Amerika tuzoyironswa
yego rwose ngo ni mwebwe nzayiha ubwa mbere kuko ni mwebwe mwimenye ubwa mbere
urakoze cyane rwose turiko dusa nk'abasozera ikiganiro ariko hariho uvuga ko atogenda tutamuhaye ijambo ni Anise usongora akabazo kawe uherereye he hama uduge ku ijambo akabazo kawe
yabo nabaza kizito imyaka yashize nyine yari gaza gutaramira irusizi imyereko imibirizi kuko tugiye gahunda yo kuza yo gukora ibitaramo irusizi n'ahandi hose mu Rwanda ndetse bibaye ngombwa yandura imbere n'agace gatoya ku ndirimbo yo nshyashya
Kizito iyo nshyashya izosohoka ku wa mbere niyo ushaka Kizito
ngashije amahoro y'Imana
yego Kizito nimba
uko tumubira akabanga se nikuriye
ngo nivyashaka
buri telefone sari bwumve neza
nimba bikuva ko wumva atakibazo ubura muhonje
nta kibazo abanza avuga ngo nzagiye rusizi ryari nizo karuka y'ikera ariko mfite gahunda ndi muri turune ndi mu kuzenguruka ama paruwasi menshi agize igihugu cyacu irushizi naho tubafite muri gahunda ibabamenyesha vuba indirimbo yanjye rero cyashyize birimo interuro ivuga ngo amahoro mwese bana b'Imana mbifurije amahoro aho muri hose mbifurije amahoro n'ubwiyunge
urakoze cyane reka tuyirindire hama nino kuri amajambo nkumbure tugomba tugusezere ariko akajambo ka nyuma ubwira abakunzi bawe aho baherere hirya no hino unagaruka no ushingiye no kuri ibi bikorwa byo kwigisha muzika abana bari mu buruhuko
ngo nabanza akabwira ababyeyi bo muri Kigali cyane cyane ababyeyi bo mu mujyi wa Kigali ko ari amahirwe babonye kugira ngo abana babo bagira ibiruhuko byiza birimo hari imyidagaduro ariko ibafitiye akamaro bajye rero bibuka kwandikisha abana babo twabahaye umurongo wa telefoni banyuraho ariwo 0728272573
cyangwa se site yanjye twa kigutamigo.com cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga zanjye zitandukanye kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook n'ahandi, bakanyandikira bakatubwira ko tukajya tubafasha kugira kurera mu bihugu byoroshye kugira ngo iyo message yibanze. Ibindi abakunzi b'indirimbo zanjye turi kumwe, abatazumva kuri radio bayoboka internet isigaye ari nyinshi hano mu Rwanda, ntabwo abantu benshi bafite telefoni zirimo internet, ariko n'abashaka kuzumva ku maradiyo mujye mu telefone kuri ayo maradiyo.
Urakoze cyane rwose Kizito Mihigo, tugushimire kuri kano kanya waduhaye. Yakoze Kizito Mihigo, yakoze Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na Engineer Tian, twari kumwe mu hinga bw'izuma Janaridiane, nahazo ndayifurize kubandanya muranirwa mu byo mwimwo byose.